Yesu yebazibwe nnyo baana ba Katonda. Musiibye mutya mu linnya lya Mukama waffe Yesu? Obulamu buli butya? Nenda kusaba ombulize neera ku muganda wo. Era omubuuze nti ddala otudde mbitundu eby'omu ggulu. Kubanga obukakafu obuli bwe butyo. Befeso esula ey'okunyola omukaaga bweyogerako. Ndirutudde mbitundu eby'omu ggulu. Obukakafu mu Matayo esula ey'omukaaga. Onyola omwenda pakola ekkumi n'olumu. Yetugamba nti byagala bikolebwe mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu. So kiba kitegeeza gwe atudde mu ggulu. Gwatuleetera ebiri mu ggulu tubikole wano ku nsi. Era nga kikugwanidde obutakola ebikolebwa ku nsi obwenzi n'ebiringa ebyo obubbi n'obukumpanya wabula okole ebigwanidde ebyo ng'ebikolebwa mu ggulu bwebiri abamu ggulu bakola kimpozi bwolira ku muganda wo kubanga gy'otudde twagala okutegeera tubuulire bakola ki mubuulire mwoyo obanga ddala otudde bitundu by'omu ggulu bw'oba otudde bitundu eby'omu ggulu mubuulire kati ebikolebwa mu ggulu ayongere obitegeera ate kakasa nga naye by'obadde okola si kulwanga akulabamu ng'otudde ku nsi aleluya agenda kwesikamuko katono emabega Yesu yebazibwe nnyo twebaza Katonda omulamu atwongedde akaseera akalungi akafaanagana bwe kati era tetwagala dde okasubwa n'akatono naye twagaanako tukakozese tweyongere ate okulaba omusana gw'ekigambo kya Katonda tugenda kuba tuseyalingako mu kigambo kino tutera okuwulira ekigambo kya Katonda tabaaza etumulisiza naye olowooza emulisa kwenkanawa Yesu yebazibwe nnyo ekigambo kya Katonda ttaala etumulisiza naye olowooza emulisa kwenkanawa emirundi mingi tujja ne tutuula okuwulira ekigambo kya Katonda olumu ne tuwulira nti tusoma ku mpagi nnya ez'ensi bamalayika abana nga ku bikulwa musanvu bwegamba nolusooka pakulu okusatu kati oli n'ayagala mu biyigirizibwa afunemu kumanya kuli kwokka empagi ennya naye ng'ate mu kubuulira okwo mubeeramu okunenya mubeeramu okulongoosa mubeeramu okulagirira mu butuukirivu era nga togenze kuyiga buyizi ku bamalayika abana abali ku nsonda ennya ez'ensi abakola empagi ennya ez'ensi naye ng'ogenze okufuna okuyigirizibwa okwo era ng'ogenze okufuna okunenya okubeeramu kuba mubeeramu okunenya ebirowoozo byo gwe yalowooza nti ensi yabeerawo by evolution n'onenyezebwa n'okyenenya mu ggwe n'otegeera nti ddala Katonda yatonda ensi eno era yagireegera emiguwa gyayo ng'asinziira ku bamalayika abana abali ku nsonda ennya ez'ensi bw'onenyezebwa ate n'okolekitingibwa ng'ebyandikwa ebigenda mu maaso nti gwe yalina ekirowoozo ekigambo erabika Katonda taliiyo ensi erabika yabwatuka bubwatusi ate ne bakuwa korekisoni Yesu yebazibwe naawe abadde alowooza nti oba emizimu Katonda oba kale basitaani ba Katonda n'olagirirwa obutuukirivu nti ate abo abatatonda gw'ona nsi abatamanyi na nsonda za nsi we ziri si ba Katonda ekitegeeza tugamba oba owulira ekigambo kino kirina ebintu bingi bye kireeta mu kaseera ke kamu naye lwakuba ekkanisa tubadde n'obuzibu nga tupiikingamu ndowooza ekimu ekyo kye tuwulidde ng'ekikulu kati meja oyo n'atulemesa oba okuwulira ebirala oba butasaayo mwoyo kwe kugamba nti ekigambo kya Katonda tabaaza okutumulisiza naye kimulisa kwenkanawa kyetwagala okulabika nga tusiyalingako. Yesu yebazibwe nnyo. Bayibuli yegamba nga tukakanako mpolampola. Bayibuli egamba mu Zaburi 119 olunyo lwa 15 ng'eyogera ng'egamba bw'eti.
Zaburi 119 olunyo lwa
15.
Ekigambo kyo yetabaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange.
Yesu yebazibwe nnyo. Bw'osoma mu Zaburi 119 olunyi olwa 15 lugamba nti ekigambo kyo ayi Mukama yetaala eri ebigere byange era musana oguwedde emirimu. Naye olowooza guyinza kuba gumulisa kwenkana ki? Kubanga ebiseera ebisinga tukikwale ne tukisoma ne tuweebwa sub headings oba zi sub topics ne tumanya nti kale waa tugenda kusoma ku bamalayika abana abali ku nsonda ennyo ez'ensi abakola empagi ezo nga kubikula 7 nsooka n'olwokusatu bwetugamba era empagi ezo era bamalayika abo Katonda kwe yaleegera emiguwa gy'ensi bwe yali agipima nga bwe kyawandiikibwa mu Yobu essula ya 38 onyo olusooka paka olw'omukaaga kugamba gwe mulina oba ng'ogenda kuwuliramu kyokka kyampagi bamalayika abana abali ku nsonda ennyo ez'ensi naye ng'ate munda mulimu ebirala bingi nnyo okusinziira ku musana gye gulaga ogw'ekigambo ekikugambibwa. Yesu yebazibwe nnyo kwe kukutegeeza nti osuubira omusana gw'ekigambo kya Katonda guno era ettabaaza eno eyinza okuba emulisa kwenkana ki buli kiseera lw'otuula okuwulira. Bino tubifuna ng'abo abaluddewo nga tubeera abajulirwa ba Katonda. Yesu yebazibwe nnyo. Kubanga Zaburi 119 olunyiriro lwa 15 lutugambye nti ayi Mukama ekigambo kyo taala eri ebigere byange era ddala musana ogummulisiza nze naye gumulisa paka wa. Yesu yebazibwe nnyo. Bayibuli etutegeeza nti ekisinga obunywevu tulina ekigambo ky'abannabbi tukola bulungi okukiraba ng'ettabaaza eyaka mu kizikiza nti okutuukira ddala emmunyeenye eri neeyakira ddala. Naye twaga kubuuza eyinza kubaawe buli wokiwulira bw'oti kubanga ogenda okikkiriza n'omutima gwo kiyinza kuba kikwakira kwenkana wa okusinziira ku edingi ekuweereddwa wokka. Kubanga ekitufu eba eze kuyigiriza ekyo naye ate munda erimu n'okunenya n'okulongoosa kwegamba bingi ebijiba ekibeeramu. Kyenjagadde ng'abaana ba Katonda bayise mu mulembe guno okukyusa endowooza gye tulowoozamu ku kigambo kya Katonda okuddayo ku ndowooza yennyini Katonda gy'alowoozaamu tulyoke tubeere n'endowooza ya Katonda. Naye nga bw'ati bwategeeza mu Peter ekyokubiri ng'agamba bw'ati
Petero ekyokubiri essuula esooka
onyole 19
Petero ekyokubiri essuula esooka onyole 19
era
ekisinga obunywevu tulina ekigambo ky'abannabbi mukola bulungi okukiraba ekyo ng'ettabaaza eyakira mu kifo eky'ekizikiza okutuusa obudde lwe bulikya emmunyeenye ekeesa obudde n'eyaka mu mitima gyammwe.
Yesu yebazibwe nnyo. Mu Peter ekyokubiri essuula esooka onyole 19 atugamba nti naye ekisinga obunywevu kwegamba tulina kale ebitutawaanya bingi olw'ekizikiza ekiri mu nsi eno eky'obulimba bwa sitaani ekizikiza eky'okunyola ekigambo kya Katonda eky'okutoolamu n'okwongeramu mbu naye ekisinga obunywevu ffe kye watunywerera tulina ekigambo ky'abannabbi ekigambo Bayibuli ntukola bulungi ekyo okukiraba ng'ettabaaza ng'omusana ogwaka mu kizikiza okutuusa emmunyeenye bweri yaka mu mitima gyaffe nga tetukyalinamu wadde akazikiza mu bye tukola nga buli kimu tukikola nga kiri mu kigambo kya Katonda kati kiri bwe kiri abooluganda wadde ekigambo kino musana gwennyini ng'era gulina okwaka mu mitima gyaffe tulowooze olowooza guyinza kuba gwenkana paka wa kubanga tuyinza otteekawo omutwe nga bafiripu 3:2 bwegamba ndi kubanga era ewaffe mu ggulu kyekitufu n'olya ndi waffe mu ggulu naye wakati nga tusoma netugambye tusoma temisa ekisooka 6-7 netugambibwa ndi kubanga era tetwaleeta kina kimu ku nsi kuno si netuddayo n'ekimu ekyandikwa ekyo kirina omusana omulala gwekireeta kireeta omusana nti kitufu tuleka ewaffe mu ggulu nga firipu 3 bwegambye naye nekitulaga nti waliwo okunenyezebwa kunenyezebwa kufaananagana kutya munange tetwaleeta kina kimu ku nsi kuno sire tuddayo n'ekimu kitunenya nga kigamba nti gwabadde amanyi bagenda kuziika tebagenda kuziika kirina omusana omulala gwekireeta newankubadde nga kitunuulidde empagi eri egamba nti kubanga ewaffe mu ggulu nga kiringa ekizza okwongera okunnyonnyola naye mu kujja okwongera okunnyonnyola kirabika nga kireeseemu ku kunenya nti kubanga tetwaleeta kirina kimu ku nsi kuno sote tuliddayo n'ekimu kitegeera tetuliddayo tuddayo wa naye mbadde n'ekirowoozo ekigamba nti nziikibwa kale ate sirina kuziikibwa bannange ŋŋenda mu ggulu kitegeeza ki kino ekyawandiikibwa kyongera okukakasa nti ewaffe mu ggulu naye ate kireeta okunenya yesu yeebazibwe kireeta okunenya n'okulongoosa kati ate bwe ngaddako Yeremiya 2:10 tetukaabira oyo akola ki era tetumukungubagira naye tukaabira nnyo nnyini oli agenda kubanga tasobodde kudda mu nsi yewaabwe eri mu ggulu nakyo kyongera okukakasa nti mu ggulu naye ate kyongera otunenya nga kigamba mukaaba bubi guno omubiri gwe mukaabira mumala biseera kati katubalongoose korekisoni mukaabire oli agenda kubanga obutuukirivu bugamba tasobodde kuddawa nekikulagira obutuukirivu bwe buli kugamba anyway kyengezaako okugamba kiri bwe kiti nti oyinza okuba gwe oba owulira ekigambo kya Katonda kale nga tutaddewo empagi oba edingi nti waffe mu ggulu tugenda somako ekyo kale gwe n'owuliramu ng'oyagala funamu kali ewaffe mu ggulu kyokka naye ng'ate mulimu ebinonoga ebirala ebirimu eby'omusana gw'ekigambo ebimulisibwako kugasaga tubeere bafunda mu mitima olina engeri gy'okitegeera omusana guli gwakira eddala nga buli wotuula mu kigambo kya Katonda omusana gugaziwamuko nti eddingi ekuweerera kituufu tugenda gisomako naye muteekwa okubaamu ebintu ebirala okumulisibwa kubanga ate bwe tutuuka kati tugambye waffe mu ggulu tugenze kukyandikwa nga Matayo 6 olw'omwenda n'okukira osabe kitaffe ali mu ggulu kituufu tukisomye ekitegeeza ti kitaffe ali mu ggulu okunenyezebwa kuli kutya fe abaana tukola kikunzi yesu yeebazibwe tukola ki ku nsi era twajja tutya otutuuka wano tukoze tutya okuddayo kugamba waliwo omusana guba gusukkako ku kigambo ku kigambo ekikulu kye tuba tutunuulidde okozi tuyinza okwatunuulidde nti waffe mu ggulu naye nga ate mulimu ebyokunenyezebwa mulimu n'okulongoosa naye nga byo tetubitunuulidde kugamba tuli bafunda mu ntegeera oba okwo kuvuma abooluganda kuba kuvuma titulina obufunda mu ntegeera y'ebintu yesu yeebazibwe kale gwetunuulira bw'aba atugamba mutemiseewo atugambye ekigambo kya Katonda kino kireetebwa nga kize kuyigiriza fokasi kirina fokasi ey'okuyigiriza kiyigiriza ku ki nti waffe mu ggulu naye ate munda kirinamu okunenya okulongoosa okulagira mu butuukirivu Yesu yebazibwe nnyo. Katugende yogora be. China mu point ye chukuyigiriza nti main issue unjaga kuyigiriza chini. Na atengenda kunenya.
Instead of going to rebuke you.
Himseo ekyokubiri esula yokusatu olunyi lwa 16.
Chapter 3 verse 16.
Buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda. Era kigasobola okuyigiriza.
Ekisooka mu byonna main point. Tukuwa ekyandikibwa ekyo nga kituufu kigenda kuyigiriza nti waffe mu ggulu. Ekyo kye kigenda oyigiriza. Naye kigenda kuteekamu ku birala. Nga.
Timoteo ekyokubiri essula ya kusatu olunya lw'ekkumi n'omukaaga.
Second Timothy chapter 3 verse 16.
Era kigasobola okuyigiriza.
Olw'okunenyanga. For reproof. Olw'okwegamba azini kigenda kuba nekikuyigiriza.
Your family teaches you.
Kigenda kukuyigiriza.
Going to teach you.
Nti waffe mu ki?
That our home is in heaven.
Ne wakati nga kikuyigiriza. Kigenda kugamba ate wali wabula gwe.
That you had gotten lost yourself.
Kubanga tokabira oyo afa gwe mubiri. Ne kabira agenda.
Why for the one going?
Okaba bubi.
You cry wrongly.
Yesu yebazibwe nnyo.
Jesus much.
Nikigenda kukunenya nti kuli proofing.
Proof rebuke you.
Kigambe ono ebintu byakola.
The things they do.
Kisiru siru.
They are foolish.
Ebintu akola bulala.
They do them wrongly.
Kada jizi mchetu wade nacho.
Problem we have.
Kwa ekiriwo mu nsi
yonna. Which is in the entire world.
Kyaba okuva ku luberebere.
Happened from the beginning.
Ekiragiro twakira bakifu kipi.
We saw it very short.
Omanyi we watugamba ebulira ku mutemuli na makufa.
When you eat you'll die.
Kitwama ekigere kiraga.
The far it heads.
Twamala mu Zaburi 10:10 na mwera tugamba. Aye mukama.
Oh go.
Ne kiragiro cho chiwamu.
Your command is very long.
Wanji.
Are we together?
Tetwalowooza naye bwe tuliko lyakumulire tulema kufa. Kikomanga wa.
Ends to where?
Okuva obwedde ndowooza yaffe yabanga nfunda. Era guno gwe mulembe ogusembayo. Mwasobola tubuulira ebintu makulu gaabyo gakoma paka wa. Kubanga kibeera ne mwintu ngenda kuyigiriza kino naye nga ngenda okuyigiriza ate ngenda kunenya ate bwe mmala uliriza ekiddako.
Timoteo ekyokubiri essula ey'okusatu olunya olw'ekkumi n'omukaaga. Olw'okutereezanga.
Olw'okukolekitinganga. Kigenda ku ate kati main point yabadde yakuyigiriza ewaffe mu ggulu. Nekireeta point endala. Ndoza tuzia sub point.
I think we call them sub point.
Yes. Sub. Yes, we have
a praise.
Nibya kati ngendo kukunenya. Nechinda ka ekirala. Ngenda kulongosa obwongo obo obadde wakyama.
Your mind you had gotten perverted.
Njigiriza ku mukwa afa mu guru na ate nina okukulongosa amagezi. Obango badde ozaga kuzika ukabanja kewa mweji.
Where that your land in Masaka.
Oyine ngeri jola bamwe ekintu kino.
Have we said thing?
Era ogaziya ku memory nti buli topic gye tutuulako nga tusoma lowooza ebintu bingi nnyo kubanga ekyo kitulwisiza mu kkubo okutereera kubanga tunondamu kimu kuyigirizibwa okwo ne twerabira okunenya ne twerabira correction erimu ekirala ne twerabira kino.
Timoteo ekyokubiri essula ey'okusatu olunyiriri lwa 16. Olw'okubuuliriranga okuli mu butuukirivu.
Nti kiba kikubuulirira n'okubuulirira. Ne kikulagirira nti kakati bino bifu biveeko. Kola kino kye kituufu. Kati ne ddabako bwe tuba tusoma nti waffe mu ggulu. Gwe n'owuliramu kintu kimu. Tewaffe mu ggulu. Naye nga ekyokukulagirira mu butuukirivu. Nga akugamba mbakolisa ekyokubiri 5. Nga ne bakolisa ekisooka 15:5. Kubanga mbiina omusaayi. Ebisiira bwa kabaka bwa Katonda. Eyo correction. Because I never knew how will I go in heaven. With which body?
Nga ngenda na mubiri ki?
Then we call this a choke with a sura yakuta negamba. Murino kaba mwambazibwe.
Up to groom be clothed.
Nga mukyali muguno musine mwambazibwe okuva mu ggulu. Something like a correction.
It's also correction.
And something like
it. Instruction in righteousness.
Kiragira mutukirivu. Kada gwo kifunira mu angle.
Get it in one angle.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Ndonja kudda mukiyigize toga.
I repeat to teach this.
Gare tuchikute ku video.
So we've not captured it on video.
Just like kuba oli mwagala wa Katonda.
Because we're beloved of God.
Nga omuweereza asoseewo mu
bwatuogeddewaliwo
ebintu emu nga tebyetaaga
kulindako
bwoli akatonda ng'aggyeko
amasanyalaze
nga wabadde saaviisi ebadde erina ogenda
ate
nga waliwo kye yakugambye emisana omanya ayina akugulidde ebbanga
okiyiseewo
so togaganula mpaka mbu tukyagenda ne topic
aba
yeegulidde ebbanga abatutaasa
naye
gwe tebeezaamu ebintu obadde obyo obiyiga otya ng'osomye sub headings nyingi simanyi oba ekintu
ate
kankubuli ekino ekitukonyezaamu nko mu nkula yaffe ey'omwoyo ate ne mu bino ekitukoseza ddala mu bikwanagana n'emikisa byaffe n'amaanyi agayitibwa
feva
kubanga ye katonda asuubira ekyandiko ekyogera kirowooza nga bwakirowoozaako ofunira eddala endowooza ye nyini entuufu kubanga endowooza erimu okuyigiriza erimu okukunenya erimu okukolekitinga erimu okulagira mu butuukirivu mbu kikuyamba okuba perfect ddala ng'otuukiridde ng'ebino nogo byonna
obifunye
mu kigambo ekikumulisa kati saaweeyo kyava maliriza munywa oluddako ng'agamba
omuntu wa Katonda alemenga okubula kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi
nti ebintu ebyona singa bino nogwe obifuna n'ofuna okuyigirizibwa nti ewaffe mu ggulu n'ofuna okunenyezebwa nti obadde omanyi kitaawo yegundi
bagenda kuziikabani
bakugaa kakati ogwo omubiri gwo gwenda gwambula kubanga oyo bakitaye b'emibiri naye oli kitaye w'emibiri gy'ogenda
okudda
ne bakugamba kati correction
nina
okwambazibwa okuva mu ggulu kuba guno ogenda kugwambula ne bakulagiina mu
butuukirivu
guno mbirina omusayi tebisikira
yeeri
kati nti bw'obifuna byonna ebino noggo kitegeeza buli kyandi kwe kikusomebwa kyongera okuperfectinga ate bayibuli eba eyogera eyogera bulungi that the man of god
omuntu wa mukama omusajja wa katonda
the man of god
omusajja wa katonda
tebagambye the servant
omuweereza
just a man like you and a woman like you
omukazi gagwe
olina okuba ng'otuukiridde si muweereza yo kabaka the man of god
omusajja wa katonda oba
tekigamba the pastor of god
omusumba wa mukama
gwe kennyini awooyo olina okuba nga otuuka ku perfection yeeyo sigamba
nti
mutume yalina obitegeera eyo nti mubaamu okuyigiriza okukangavula mulimu okolekitinga mulimu okulagira mu butuukirivu gwe kennyini gw'oyo lobifuna nti otuukire mulimu omulungi saa yonna kubanga omulimu gw'oddako bayinza okuba bakuyita kusumba bayinza okuba bakuyita kuba mutume bakuyita kuba musumba bakuyita kuba nabbi naye ogenda okuva eyo bw'abadde ng'omuntu wa katonda abadde omuntu pasoni ogenda okuyitibwa mu mulimu ng'ebino nogo by'olina gwe oluzungu nga bagamba salary vanished salary vanished
omusala
kwegamba nonono throughout
abanguddwa mu buli kimu
bagamba nti ng'oli vanished oba equipped
nga wajjuzibwa olwa buli mulimu wabulira mu buli mulimu gulimu
omanye entebe zino ze babajja okugituuka ozisiga
vanish
guba lugendo basooka ne bafuna emiti luzungu nkozeseza mu luzungu buli okugyayo amakulu abulungi kyekubanga oluganda lugamba nti atuukire mulimu omulungi naye oluzungu lugamba abeere
vanished
naye omanye entebe ogivanishinga
vanish
mumumanyi gwebasiiga ku ntebe
webatizino
ze babajja okutuuka ogisiiga vanish basuuka ne babagabaga embaawo nga bwe bazipima bwe baziwoola woolako oba amaguru ganaba genkana we bagenda otuula ne balabawo design ne batandika ozipanga gwe ekigambo okubanga oli vanished kigenda wala okusigako akazigo kungulu kati wuno aniyoyo eyo ntebe bagenda gigula
we
bagamba ekigambo vanished kitegeeza babu n'ebintu emirandira mingi gye bakulaze gy'oyiseemu otuuka bakusigeko ka
vanished
kyetuyita okufukako amafuta tukuyiwako amafuta ogenda
owerezaaga
amafuta tuba tusigako ka
vanish
yesu yebazibukati bagamba ikwiput tugenda mu ngeri y'amagye okugamba nti yali ikwiput tukusookera mu mucaka
mucaka
gye tukusoosa ne tukugenda eyo gy'ogenda okwavulira mu bitosi ne mu pupu kubanga bagagenda eri muonoone mukole obusa kati muba mujja ne bakuba amasasi ne muddayo nga mwewalulira ne balaba oba olina entondo n'olugezigezi ne muvaayo nga tebabawadde muntu ne babawa emiti kati bagenda okugamba nti ali kwiputi nga ne bw'otamuwa muntu ye kennyini mundu bino bamugattako bigatte nti kateeka ano pisito teeka wano ekiso wekera amasini gani teeka wano pisito endala teeka muno ekyambe gano yambala wano amasasi bagenda okuga nti gambale yo gambale otya nga kaakati gwe ekigambo kya katonda olina engeri gy'obadde okifunamu ng'omusana gwakyo togumalaayo bwe tuba tubalira mu kiros opiikingawo kakwota buli lunaku we tubale tusoma kubanga ebirala tobipiikinginaye banna ekintu eyo
kyannumya
gwe tekikuluma yesu yebazibwakino nno kiruma kuba oyinza okuba olubadde olowooza okola omulimu
wantu
ne bagande badde balondamu kimu kweyegerezebwa nga balindoolera etopiki enaanenya kyokka nayo nga si beetegefu kugiwanirira balina topiki
enaabalongoosa
yesu yebazibwe mu zaburi 119 mukama twamugamba ekiragiro kyo nga kiwanvu
lunyiriri
kyolwo kituufu ekiragiro kiva mu kigambo era yeemu yettabaazi etugambibwako naye engeri gyekyakugamba okuva ku lubereberye bukyanga tubaawo ensi eno n'ebaawo abantu bwe tujja mu kigambo kya katonda twalemererwa ddala mutuufu okufunira ddala kyabagamba kyonna naye ku mulundi guno
gwokka
tonyerere kyolwo 96 tusomere zaburi 119
zaburi 119 olunyiriri olw'ekyenda mu mukaaga ndabye ebintu byonna ebyatuukirira gye bikoma naye ekiragiro ekyo kigazi nnyo
ndabye ebintu byonna gye bikoma egamba yagenda n'anoonyereza n'alaba nga kasooli akula n'amera enankani omutunsi ekimuli n'ajjayo kasooli ekibala kya kasooli nga kiriko egundi kiriko obuviiri ne bukuunyukako ne bukula kasooli n'agejja n'akaluba bulungi nnyo Nakara.
He dries.
Nebano gako kungatari mubisi nebalia.
Get it still not.
Natuka nakara nga tebacha asobola mufumba.
Atomo cook it.
Nebagena nebamu nebamusekula mwaka uunga.
And they go grind and mill in porcelain it.
Kasoli nako mawo.
And maize ends there.
Na ye chiragiro. Echa mugambi wa mulusuku mruberebere.
Give me the garden in Genesis.
Esule yoku nyere 15:17. Verse
15:17.
Wo iko atakumtolile makufa.
Touch of the tree will die.
Yaraba kuyaita tegedeje chikoma.
Had not understood the limit of it.
Yaraba chitandika.
So it began.
Ngabachi usidwa.
And had been translated.
Orwacho menyabwe pa.
And they broke it.
Nibagenda okwo nakonga bonna bali bwerere.
Each other they are all naked.
Nibagenda ruli tubadde mubiri kibanaka.
Which
one bichibe tuliko?
What is this we are on to?
Bagenda okuddako.
As they get follow naked.
Kati ntadde olutalo.
Now put enmity.
Wakati wa mwe.
Between you.
Wakati wa Adam ne Eva ne Zadiri.
And even their offspring.
Ne Satan ne Zadiri. Nibagenda nebino byali mukiragiro.
Then this was in the command.
Bamalirize ebyo. Nibawulira nti omusota bagukoli
nnyo. Yeah, they have cast the serpents.
Unaliyanga
it will eat
taka.
From dust.
Bagenda okulira ndo omusajja onaliyanga
ku ndu. Will eat in the sweat.
Bino byonna byabadde mu kiragiro munda.
These were recite the command.
Ngenda kulya muntu
uyu. To eat in the sweat.
Ere nsajja mera amagwa.
The apple grossons.
Ekolimidwa ku lwanga. Ebyo byonna byali mu kiragiro kimwe
ekyo. In one single command.
Bagenda okulira ndo ate n'omukazi.
Even the woman.
Ogenda zalira muntu uyu. Ogenda funa olubuto.
You get pregnant.
Olumizibwe.
You feel pains.
Utandiko okubola ebyokulya bwosesema ate otuukozaala kibeerebwa ekitoneera mu bulumi kati ate n'okwegombako kutaddeere musajja toddangamu okweyagaliza wekka okugenda mbu olina ky'oyagala olina okukomangawo n'obuuza waddeyo mwamenya ekiragiro
ekyo
mutoloka ne mugenda ne mwegomba ebintu ku maduuka namugamba nti mukama yatuyita abakoyi
n'abasyoweredde
ne twetikkulabirya
ebyedda
naye kirungi bw'obanga kale wabyetikula ne wetikula n'olugezigezi lwakola mu
lusuku
bwewagenda okutunulira omuti nga adamu taliyo nemala ne mwekobana ne sitaani okwonoona akati ebyo nga biwedde nebagamba kulwanga akwata ku muti ogw'obulamu.
They touch the tree of life.
Akaba ne kino kyabaddemu.
This too was inside the command.
Mbona kuli akona omulamu ennaku zona. Tumugobe mu lusuku.
We just stay from the garden.
Not a shari munga kiwandikiddwamu.
It's scribed written in.
Bwe munaguli ako.
If you'll eat of it.
Tujate kawo lutalo.
You put enmity.
Baba gate munne makufa
ekyo ne
ki.
And he saw that.
Nene batamaye omulamu mufunde. Mugala kyusi mu mubiri nga temukyabera mu ggulu.
Change the body no live in heavens.
Alinde batamanya nti bagenda kwegaana.
They will be denying.
Banga begaana bagamba gwaki koze nti atom sota
zwaye. And the serpent.
Okwegaana.
Denial.
Utekawo lutalo.
Will put enmity.
Bateko utalo wakati wabwe ne sitani. Baba yeye bonerezo sitani bamwe kibonerezo. Adam bamwe kichengera bwe tuli lero.
As we are now.
Neba Eva.
Even the Eve.
Ara chigwenga wagamba kati.
Please tell them.
Temujja kulya kumtigwa abulamu
kwaba. Top tree of life.
Echo choto chije kana te. Tumuga tugenda bagoba. Munda yo munsi.
Go back in the world.
Echirage wechi tuka kunsi.
Reach the world.
Adam nabera konga ebintu sibyangu ne Eva.
Adam things not easy with Eve.
We are talking about sin as a car, you are a meaty.
Eight of the trees.
In kusakusa ze meaty.
And the eight shoots of the
trees. No, we saw
when and the cow dung.
Wano mubuganda bamu yitagu ndi shintu ne
Buganda is called Shintu and Nambi.
Wa the story yu bai chankara nyana inga ye ya mazima.
Story but the truthful story.
Mujimbo zanga kuru mungi tafute.
Ask of it to me one day I interpret it.
Uwo moyo wa
katoni. By the spirit of God.
Ngatana manya obaba nalya mere no beri.
You eat this food or the other.
Katembe yali wali
omu. Drama involved know it.
Nkubulire.
I tell you.
Ku kayikuzi ne walumbe.
On kayikuzi and walumbe.
Kubanga omwana omutufu omute bamuteka kayikuzi ye
Kain. Kayikuzi is Kain.
Kati beko bana ne walumbe Satan.
They with walumbe Satan.
Na ye Kain tebamwogera
ko. Kain is not spoken most of.
Mune wa Abel.
Abel.
Much story. Kati ne badda katwa ne bamuyita
gulu. And they get God, they call him Gulu, heaven.
Wow. Kayikuzi ye Kaini bwe yata muganda we nayikula mutaka nateeka yo mubiri Mukama na mugamba omusayi gwa muganda omutaka gukola
ki your brother in the dust in the ground is crying unto me
eh yayikule taka kai tujja sigera kuogera kwewe ti ebidi ko kati
you are not on that today
eh yondero biso meseringa njogera ku muntu yatandikira
speak where man began from
Naye kale ebyo tubiteeka naye mbadde njogera bwenti
I spoke like this
ekigambo kya Katonda musana gwennyini era taleetumulisiza naye olowooza ekoma pakawa kubanga n'ekiragiro okiwulidde nga kiwanvuwa olw'ensonga n'ekigambo n'ekiragiro tebyawukana okusinziira mu ngero kubanga agamba nti era laba ekiragiro kyo atugambye ata mu ngero eri ngero mmeka ngero essuula ya mukaaga olunyi lwa 23
kubanga etteeka ntabaaza ekiragiro musana n'okunenya kw'oyo ayigiriza lyekkubo ly'obulamu
yesu yeebazibwe nnyo kubanga ekiragiro ttabaaza n'etteeka musana era okunenya kw'oyo alagirira lyekkubo ery'obulamu kaakati ekiragiro omanyi ekiragiro tolinawo okyawukanya na kigambo kubanga kiba kigambo nga kikyali mukamwa ka Katonda kigenda okufuluma bwe kimala ne kifuluma ne kitambula kijja nga kiragiro bwe kituuka gye tuli ne kifuuka etteeka bwe tukimenya ne kifuuka omusango mpozi n'ekyo mukirindiridde tukisomeko omwoyo ali tugulira ebbanga naye oyinza okulowooza oba kikomawa emirundi mingi tubaddewo kama ateekawo sabu edings ne tusoma naye nga munnange mulimu okuyigiriza kw'ekyo ky'aba ataddewo waggulu nga eding naye ate nga munda mulimu n'okunenya mulimu okulongoosa mulimu okulagirira mu butuukirivu osobole okutuukirira mu kaseera kakuyitamu nti jangu oweereze kino kyannyamba nnyo baganda bange kubanga ennyiriri ezo nga bw'oziraba mu bayibuli mwe tulina okutambulira yesu yeebazibwe naye bwe tuba bakuzitambulira mbwoba tewafuna binonogo bya nnyiriri zino zonna naye nikitegeeza ojja kulaba ng'ebintu ebimu oba tebyayogerwako naye nga byayogerwako mu lunyiriri lwewasoma tuvula emirundi mingi gyetukomawo mu lunyiriri lwetuba twasomye ate netuda ne tupiikingamu ekinonogo ekirala kubanga olunyiri lwe lumu luyinza okubaamu okunenya nsobola okubanga ku luli ngenda yigiriza kunenya ne nkomawo ku lunyiri lwe nasomye ate nga lusoma ku byaggulu n'ekyo kyali mu lunyiriri olwo kumbe ku luli wali tokiwulira nga tokirowooza naye tugaziye ku ndowooza eno eyenkane n'eya kristo kubanga alina watugambira nti tulina endowooza ya kristo mu bakoliso kisooka sula ey'okubiri katusoma lwekumi n'omukaaga
abakorinto ekisooka esula yakubiri olunya lwekumi n'omukaaga Kubanga ani yali ategedde okulowooza kwa Mukama waffe alyoke amuyigirize. Naye ffe tulina okulowooza kwa Kristo.
Nti naye ffe tulina okulowooza kwa Kristo. Kristo ekigambo kya Katonda. Kristo yajira mu byawandiikibwa. N'atutegeeza mu Yokaana 15:7 bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange biri mu mmwe, musabe ekyo nakye mwetaaga kinaabakolerwa. Naye jjukira ebigambo bikuweebwa naye nga obirimitinzi, ofuna bufunyi kuyigirizibwa naye ng'okunenyezebwa kuli tokugyamu tokufuna, era nga toyagala kufuna mu korekisoni erimu, era nga n'abamu okulagirirwa okulimu nti kati kino tokikola kino ky'oba okola tetukufuna. Tutera okusoma neno ku bufumbo obutukuvu, nimusomye jandikwa nga mutuufu yeesoma ku bufumbo obutukuvu, naye nga munda mulimu ssebo okunenya, mulimu okulungamya, mulimu okulongoosa n'okulaga biki bye tulina okukola ne bye tutalina kukola. N'oli n'agabuga twasomye ku bufumbo obutukuvu ye kye yafunyeemu kye yayize, si bwe kibeera? Okirengedde tabu weri onaga twasomye ku kitanda ekitukuvu bannange yabadde ed yes of course wabamaze okusoma ne bagamba batya munda okuyigizibwa kadde ku kitanda ekitukuvu kati ne batunenya biki bye tukolerako ebitasaana ne batukolekiti nga tubikole tutya ne batulagira biri bityabwe ebyo bituukirivu bifana era ng'oyagala olaba obuzibu Katonda bw'asiŋŋana naffe ku nsi kuno kutusomesanga nga naye oba tetuyiga naye ng'ekitugaana okuyiga kubanga ffe tutunuuliddeko okuyigirizibwa bayigiriza ki bufumba obutukuvu bayigiriza ki famire entukuvu noyiga famire entukuvu naye nga byebakunenya ku byobadde okola nga tebisanidde mu famire entukuvu tobiwulira towulira korekisoni towulira byebakulagirira kuddako okukola era kyovuula yiwo abantu muyinza okusoma bulungi nnyo ripooti ne zijja mu kansoling nga babaddemu nga bayiga
bennyini
bebakyankalanya mukama mugumiikirize n'atunula naga kati oba ono bambi bwe twali tuyigaye yabadde
ayigaki
ate Katonda anyiigira abantu bwe batyo n'agamba nga bayiga bulijjo naye nga tebatuukira ddala mu kutegeera
kwonna
nti ng'olina ggwe by'otegeerako w'okoma byeweerobozarobozaamu nga toyagala kumalayo kuyigirizibwa kwonna eritemisa bameka eyo nga bayiga bulijjo naye nga tebatuukira ddala mu kutegeera kwonna
kimuseewo ekyokubiri essuula ey'okusatu
olunyolw'omusanvu
abayiga bulijjo ne batayinza ennaku zonna okutuuka kutegeera ddala amazima
nti bayiga bulijjo naye ekyo kinnuma olowooza lunaku kino lutayiga wano mpozi lubeera lunaku lwa mande naye mande tubeerawo n'abayiga ate abakwaya ne kansoling n'olwomukaaga bwerutu naye kankuba ekinyuma ggwe nga bulijjo muyiga naye ng'abantu abakutawanya beebamu beebo nga bakugamba tulipooti ng'ekino n'ekino eri mukama naye nga Katonda yabayigiriza dda n'abanenya n'abakolekitinga n'abagire bagenda okukola naye nga tebaabiyize ebyo nga baafunyemu sub heading twabadde tusoma ku biweebwayo ne bakunenya ki wabadde owaayo bya kitundu ne bakuwa korekisoni okola otya nti ebitenkanankana bya muzizo ne bakulagirira okola otya nti bibalansinga wangi Yesu yebazibwe nye.
Jesus much.
Naye bwaba mwana oyinza omukalabula kiboko.
Child, you can cane them.
Umanyi kusomero tebatulinza linzanga wawe zo zabanga kiboko.
As at that point it was beaten and no
musomesa akuyigiriza tamu namba negwako.
Taya tam finish.
Akuokola ibuzo ufunye 00.
Exams have gotten 00.
Bako kubanga mapega go.
Can't you those your bombs?
Negokerero omuliro.
You got to be fired behind there.
Kati wewe unye katonda tana kukuma.
You wonder God has not yet beaten you.
Aina bugumingiza
bwenkana. Our precious state will be extant.
Ubaga disinga yakosabu dedda. Owakasoma emyaka kati jigena mwisa tuwa.
Moving to 3 years here.
Buli tamu bado bofuna meka.
Tamu, I wonder what you've been getting.
Omanyifu ndabwe twasomanga.
When all of us went to study.
Twasomanga tusoma ese
city. Started social studies.
Erezo choka rutimaye na yenge ebisomebwa mu munda.
But what is red started inside it?
But don't have a big joke.
Very few remembered and reminded them.
Neka definition niko ka what is SS thing.
Omuta
so adokate ka.
One cannot put it there.
Ngatuge nafu enna mchibira tunde.
All go in the class.
Tuge nasoma science.
Go study science.
Kati nebi mwasomye ko ngobira yacho manchimu.
Get but what you know one
science.
Science.
Kati mutu ka mwasomye butterfly bakubuza.
Of a butterfly.
Mwasomye shibwo
jjo. Ask you study the butterfly.
Ngagwedo chijukira ndiche mwasomye no so.
Remember what you studied about.
Ngaluwa chijukira.
There's another one remember see.
Nenga tajukira ndi chabadde na chichina bu filament.
Don't remember it has filament.
China three parts. Ngatabi manyebyo tyabitegede.
The details of it.
Kaya napo rumbwe tulabika bwetu.
We appear like that.
Muri mwachi mayi ndibulisane tusoma olugendo lwegulu. Newo muuze twasomye kitu kusabuto
biki. Don't which sub topic.
Ngataji jukira.
I don't remember it.
Nebya andi kwebya DD nebira bya byagirizidwa mtabi manyi.
And all they told they don't know him.
Bobanga gwe musomesa okola
o. Teacher at that point you do what?
Kubanga ikatonda atuigirizo okugasa.
Namu
isana mna 17. Uruza singati yatukalabula dachi boko wana.
He won't have beaten us long here.
Ngamuye gaburi jo
every day you learn
nenga okutukira damu kutegera
reaching and understanding it hard
kadi kankubulire chiberawo
let me tell you what happened
singo ofuna omusana gwona je gukoma ogwe chigambe echo
the light of the entire
no ofuna okuyigirizibwa okwo no ofuna okunenya okwo no ofuna okolecting bwoko no ofuna okweragira mbutokerivu chija kuyamba ko obutayogera nkusuka byawandikibwa
never speak beyond the scriptures.
Naye bwobanga tochifunanga kitegeeza saayo n'ogenda kuwogera okusukka ebyawandikibwa kubanga oyina gwe wabiyigako
katininnyo
era okirowooza kitono waliyo omufumbo bagenda ne bamugamba kandi kwa kigamba matayo mbakoliso
musanvu
eri kumi n'emu nti omubiri gw'olina sigugwo gw'oligwe wafumbirwa oli takitegeera njize
sigwange
nekitegeeza
ki
nti oli bwajja ogukwatako omugaana kugamba waliwo ebintu nze simanyi oba ezimotoka eba tunaaziddamu
buzi
nga yakimanyi kyawandiikibwa kituufu
temumangananga
ninga omusanga amumye ye takirowooza nako nti baamunenya bulijjo abadde akola ki amumma ne bamukolekitinga nga bamugamba muwe otya obutuukirivu ki nga temuli mu bisairo bya kigwagwa wasi nemugamba mpozi ko nga mukanyiza agaana
temukanyiza
oba tutegeera ki naye bannange mukibu singa musomesa nga akutta akayondo akayondo singa ali ku mutwe gino nengolo singa zinyuka gino emitwe girategeera kugamba obadde weebuuza lwaki oyize ennyo naye ate okola bye
bibi
Obadde okyebuuza lwaki kubanga gwe omusana gw'ekigambo tokutunuulira gye gukoma. Kanayenjiza ebintu
naki
sibiteeka mu nkola kumbe oyiga mukamu katundutundu katini nnyo bwe
kati.
Omusana toyagala gutunuulira gye gukoma ogw'ekigambo ekyo ekikugambibwa. Ofunako katundu tuwekati okwerabirako kubeera kumpi awo. Bayibuli negamba alete mwogera okusuka ebyandiko kati gwe yafuna kakati nyinya oyinza otya obutayogera ku bisuko ogenda kwogera nga bw'oyagala. Ekimpozi ekiwandika
mumwa
mu Bakoliso mu lunyo lw'omukaaga katusomeyo tuwulire.
Abakolinso ekisooka essula ya kuna olunnyo lw'omukaaga.
First Corinthians chapter 4 verse 6.
Naye ebyo abooluganda mbibagaredde ku nze Apollo ku lwammwe mulyoke muyigire ku ffe obutasukkanga ku byawandiikibwa.
Obutasukkanga ku byawandiikibwa. Omuntu abeera ati awo mutuufu nga byakola byalowoozako okuddako nga tasuuka byawandiikibwa kisoboka
kitya?
Ateekeddwa okuba nga omusana gw'ekigambo gumulisiza ddala kubanga ku nkomerero byonna agamba nti omusana ogwo gulina okuba ne muggwe nga gumulisa amawanga balabe ekitiibwa kya Katonda nti byokola olw'okuba bitambulira omwo omusana paka gye gukoma otuuka ekisera ng'olabisa bulabisa kitiibwa kya Katonda. Toyina kulowooza kusuka byandikwadde okwogera okubisuka naye kiyinza kuba kitya? Omuntu atasobola kulaba musana gwa byandikwa gye bikoma n'oba nga bakuyigiriza ekintu n'oba nga ekintu bakikuyigiriza okiraba kyekino banjigiriza bufumbo butukuvu naye munda bannenya ki? Bankolekitinze ki? Bandagiridde kukola ki? N'oba nga byonna osobola obikwata niye noddayo nga basomye ku bufumbo
kyojjukira
naye ebirala bye bagambyemu ebira tobimanyi kati bana emulowooza tunateera ddi era onaakoma ddi ogenda mu
kansolingi naye
tunaakoma ddi okusabira nga tusomye buli ssaala tugisotusomye ne bakulagira kakati tusoma ku puleya ku
bigivenyokuweebwa
naye etambula
etera
ne bakulaga n'obadde osaba bubi bwoti ng'ojobojajobonya oyogera naye kati saba bwoti kola bwoti kati kino kye kituukirivu mukama kyajja okuwulira ebyo byonna tobiyiga owulira ki essaala y'okuweebwa awo kiba kitegeeza tugenda lwawo ate mpulira kinnumya omutwe ekyo ate ggwe kaakati mu Isaaya 5:8 oyina okumunyesa tuna atandika okugamba bwati.
Isaaya essula ya 5:8 olunnyo lw'13 bw'onookyusanga ekigere kyo okuva ku ssabbiiti obutakolanga by'oyagala ggwe nakulwanga olutukuvu ssabbiiti n'ogiyita essanyu olunaku lwa Mukama olutukuvu olw'ekitiibwa n'ogissangamu ekitiibwa nga tokwata makubo go ggwe so nga tonoonya by'oyagala ggwe era nga toyogera bigambo byo ggwe
nga soogera byange kati njogera
ebyani
nti bwe tubeera mu Kristo n'ebigambo bye nga biri mu ffe mutulina okwogera ebigambo bya Yesu kaakati banne bwe tudda ku kino tuba tugudde ku
buzibu
nga tonoonya by'oyagala ggwe tokwata makubo go ggwe nga toyogera by'oyagala naye ani ku mmwe sooka olabe weekwateko ku mumwa ogwo ogulabe kwatako ku mumwa gwagala okwogera bye gwagala
ayaya
no chankala no nyiga.
There you get angered.
No yoko yogera ngato jukira ndo musana gwebyawa ni kugamba
gutu. Remember light of scripture sewa.
No yogera.
Pick.
Baba mukazi no yoko mugamba. Olichi utanga abewa
mu. So daft like your home people.
Neno buze byani kwa bi mugamba ati mugamba olichi utanga abewa.
Where to speak that to her?
Baba omusajja. No yoko mugamba. Olikasajja mu chigwe.
Which fat you if which funny man are you?
Enyumba ekulemye sasula.
Fail to pay the house.
Olika sajja sajja.
You are a funny man.
Nuri okano noyogere bigabyo busongovu. Ekivamu nga bakubalu oli.
Love you.
Kadi orono rojukire chandi.
That's when you read the scripture.
Bible ya gamba tokubanga mukazi.
Said do not beat the woman.
Oh, when I know where I've been, Yakuka no Koga, you are going to be able to know your grandma. Said
that you spoke with a man.
Karizwagam Kubeba Namu and then
I hate your spouses.
Namu, the more get up,
don't speak those things.
Kuganguria, even get to be together.
We understand things.
Tulina katubula kukubongo.
Lacking on our mind.
Nemu kama kaka juze wode rokubanga.
God fill it today.
Bada kaka juze wote tutaje kukuba tujasigara mukubo.
Perhaps we shall lag on the way a long time.
Kubengeri jifeje tunulira mu okuyigizwa kwa mukama.
The teaching of God.
Ana nga mutufu tetubade tutunulanga bwa tunulanga ebintu tetubiranga bwa bila.
I don't see the way things God see them.
Aina watu gambira. Tabantu abatamulira musana tebasoba kwesitala.
The life can never stumble.
Omusana gotogera ko ogwe kigamu.
Speak of is of the word.
Nego ebuze lwachi wesitala.
Why have you stumbled?
Lwachi roza binji bikumenya.
Speak many things break you.
Lwachi roza nze tebimenya.
Why do you think they don't break me?
Kubanga byokola naye binjo chankalanya
buli sera. You cause chaos every time.
Nene nsiganga nseka.
Ogera.
Buruza chiche chinyamba.
What helps me?
So kana embera ngandoza kumsana.
The thing of the light.
Nenda bo busirusi bwokoze.
I see the foolishness of committed.
Okay, nenda beddalu.
And I see the madness.
Nenda bane chibicho okoze.
I see the sin of committed.
Nenda bakuwagide ngaye busirusi.
Your support is foolishness.
Kati nemanya.
And I know.
Nina kujja busirusi
obo. I have to deal foolishness. Take him away.
Omusana gumulisiza
ne eh lightens me.
Nguna ga chindu chigena tambula chitia.
Move how?
Hero inzo kode binyiza.
You may do things angry.
Nenko maunga sichanyiza
na. Kamaka mno mo angered at all.
Enyiga wakati nembiva ko.
Get angered at all. I give up on it. Say you.
Ata mlimu aba kaza amukale.
Some women.
Ngayo abayombye ne baba.
Quarrel with their husbands.
Msaja nasu nava ko kewa.
And the man left home.
Amrekali akaka.
To leave them to calm down.
Omanyoro da.
You know they, when they come back?
Yeko myaona no nenkoko abuzengo.
Chicken they bought roasted chicken.
Abimuwa.
Give it to the wife.
Namuga.
And she say
Oroza bia komia.
You think it ended?
Kakadi,
no.
Jukire eri wali echa ni ku ekigamba.
The scripture says.
Obusungu bote bugwanga kuji.
The sun should
enjuba tegwanga ku. Naye enjuba ye musana ke kigambo. Kigambo no kuroza byonyiga bi. Bina koma we byandi kwa bikukumigira bitia. Oyinzo okunyiga no suke byawandikibwa.
To beyond the scriptures.
Obusungu bwe bujja bu overtaking omusana gwe kigambo nga to kyagujjukira.
No more remember it.
Nga busungu bwe bugulumidde bwe
buti. Anger is lifted high up.
Mulimu n'abasajja be mmanyi
muli. Some men I know here.
Nga bwe oba okyankalanya.
You when you're angered.
Ofuuka nantonda ate kati.
You become so complicated and picky.
Tolekawo sende za wakaza kulya wanyeze.
Eat your anger.
Echani kwa cha kugamba mbutoleka nga omere.
Don't leave food at your home.
Kubango onyeze.
Because your anger.
Kale nsobi zikoleddwa bwe zino nga kivudde ku ngeri.
But come on the way.
Kale lije mwaso kati mwafunanga musana gwa kigambo gomara.
Did get enough light of.
Ne wanonga gwaka.
But here it is lighting, shining every day.
Nga gwaka olina kukiriza okufuna nga bwe guli gwonna nebino nogga ebirimu byonna era bwe olaba okyalina omutwe omunene manya ku mulyango gweggulu omulyango gweggulu tojja
yingira
kubanga ab'emitwe eminene
tebasobola
yitali ku mulyango
gweggulu.
Ne naye mugenda akagerike buli obunya obutakoma ate nga bagamba egaziyiza omumwa gwayo okumira buli ekiyingira ogwo omutwe ogwo omunene gujja
kujjamu.
Omanyi mujemedde nnyo ekigambo kya Katonda ate olumu nga temulowooza nti mukijembedde kubanga tolufuna musana gwakyo gye gukoma bagenda okujja ogukunyonnyolamu nga wagudde dda naye nga gwolaba nga ayimiridde. Waliwo abuuza
ekibuuzo
wangi.
Praise Jesus, brethren. Amen. And voice teacher Banji. We thank God for this teaching. Indeed, I don't have a question. But I'm re-emphasizing my heart that reason together with parts of my other brethren. I thank Pastor Newman for he taught that topic. He had started that scripture in the 2 Timothy, chapter 3, verse 16. Some time back, but I waited to see how can God guide me through a scripture. Time I read Genesis chapter 1, and the verse 1. Beginning God created man and woman, heaven and earth. He created heaven and earth. I thought much the rebuke is where. In that time, I wasn't able to get it. After I understood creation of heaven and earth, it was by the sin we committed. Thank God much of that issue. The other issue, our brethren who were in knowledge before, who were first ahead of us in the knowledge. May I speak of Pastor Abel. When we had a lesson seated down here, though it was causing joy and happiness, by the time we went back home, something heated on us, as he told. Say, what do you think of this issue? You think it's gone like that? Another side he wants to bring, which seems to rebuke. He told us the side of rebuke to our hearts, and we got grieved in our hearts. We read to the priest, told him they are threatening us much. And you ended saying, not good to threaten your brethren. Yet the side he read of us, it was in the scriptures. Because we only wanted sweet words, and they brought bitter ones, and we grieved in our hearts. But we thank God much, for we've understood it. The truth is not what he wanted to grieve us, but the narrowness of our mindset to the word. What brought that word come out like that? I also thought of a word. The Father said, because my word has no room in you. Connected in 2 Timothy 3:16, that this word is to be burdened, must understand it in correction, in rebuke, in instructing in righteousness, then to have room in you. But to wait in one thing, what God is pleased only, the good he told us that days we go with that. And I request from the Lord to help me this time alone. The scripture, if I study anyone, understand as he understands it. Not understand it as me, our aunt.
Amen. Yes, you have a
praise Jesus, man.
So tulowooze ku kigambo ekyo nti nga tokola by'oyagala ggwe, tokwata makubo go, tononya by'oyagala nga toyogera by'oyagala. Amakubo gange ge galiwo, babaŋŋanya okukwata makubo gange. Ge gano ge mpitamu nga ŋŋenda ewaka. Sinagonga leke ngenda itamu bwengula.
They will pass via the airspace.
Makubo chike bongera.
Which way are they being speaking of?
Desire jolina.
That's the desire.
Cholina gwenga ochegomba wika.
You desire it by yourself.
Chechina musana gwa chigamo chigena tuga chiza wa fenda.
What is to profit all of us how?
kwekumaliriza nga bagambye nti yeyawula akola
ki. They say the one who separates himself seeks his own things.
Tokwata makubo go
gwe. Don't go to your own ways.
Tononya byoyagala gwe.
Don't seek for what you want.
Kati
now I seek for what I want to eat. I shouldn't seek for my food.
Nebo boji nonya.
If you seek for it.
Oroza kubalala naba batanalio.
You think of others who have not yet eaten.
Kubanga bo baroza kati so chandi ko bo kitereziza.
You are aligned with that scripture.
Ngochitambulide mbulunji.
Move in it well.
Tisinonyeza byenjagala nzika.
Not for what I want as.
Naye Bible yengamba eri mba Philip.
Bible tells me Philip.
Ngasiroza byenjagala nzika naye nebya balala. Kitegeza bampadde okuroza ndo. Ndoze ko kubyange.
I think of my own.
Nada nebya ki?
Even of the others.
Obora bebyani kwaje bigazira kati. Kitu gwande okumanya olu most Bible yonna.
Almost no entire Bible.
Sana gwayo ne gubera mugwe ngagwaka.
Is a new shining.
Ngasino nya byenjagara
nze. For what I want.
Abano nya byibaga nze na nabi enjagara no. Then no gena mukatale.
I have to go in the market.
Mbigure.
I buy them.
Kati nayo sigene.
Now I shouldn't go in the market.
Okunonya byenjagara.
Looking for what I want. What are they speaking of? Now, today I preach the gospel.
They
are saying, those who have been given the offerings,
mataka,
you buy land,
ngezo,
you buy cars,
then
what those years?
So
offerings, is you the only one to get of them?
Banoti bafune mukukulakulana.
Brothers, no get out.
Temujenga abavu mwena gwoto yagala bwavu na yene obulese kubanno.
No poverty will let it your brethren.
Ngato yogera byo yagala.
Don't speak what you want.
Na yewano ha.
It comes from the mouth.
Mudomo no ba
mouth.
Bamwogera ko mu Yakobo ne bagamba. Jalinga ekibiri ti kyennyini.
Like a match box.
Ari mwaka akantu munda.
Is something in here.
Kabaito olulimi kabiriti aka.
One lighting stick.
Nete kamalaga zikira.
It doesn't just get silent and stop.
Ero muntu oyinza mukwatane mwana ogisiba nasigala nga murumunya. Paka wara.
Till they release out.
A kabiridde abukalagidde ntalo munsi nti bakube bomu bakube miza hilo muruwane
you fight
era baganga toyogera byo yagala gwe ha
speak what you want
wow
my goodness
chokola bo limyo
you look that your tongue
kabiridde kamwe katnech
one lighting stick not is at all
kache amye bintu
for what
bakogera ko mukalinga nge nkasi yeri
ata like it's like a lot of the sheep.
Kakwateria to name Gugu Jonejimu Navarim. Nekavafuga Vulla, Kavatuanaka.
Else to
wait
once.
Or if I told him
you
have Arugamba.
That's what they told you.
To win a cool get a bit wagon.
What it wants.
We in the Kufu government to be ordered again.
The things you don't understand.
Mutandika mwogerezeganya mpola ne munno.
Speaking slow with your brother.
Mutandika.
Lord. Big. Raising tone.
Release.
And box. Result of a word.
Neka ngome kuwa no banna. Mukama babo.
May God bless you.
Tuli yongera okuchifunako. Omusana ogusinga
wera. Much life.